Chocolate, nakupenda sana, sijiwezi niwe nawe Bennett, usiku na mchana, Bibi Rose mpenzi chocolate.